Hayi, yabona uOcean Trip umfana. Hayi, umfana ukwi-level yakhe yedwa. Yabona loya. Wa. Hayi.
Yeah. Hey, huh. Le gara hype in the booth the fire extinguisher ngoba ngisho yavusi la ngabelishisa kabuza umfoko wathi ukuthi uzokutshela ngami siphumile singaphandle neniga lami lika sestrafe nestrat sikhuluma ngami kade ngubani uthi akangazoqamba ma kade ngibala ushintshwe imali engithunywa ngayo manje sengibala imali yamafeature phambi kokuthi ngithenge izinto engiyifunayo ekhaya ngenza sho ukuthi ikhona izinkwa mfana esinamanye amaniga ngihlukile yimi ngento rapper njengami sengibonile isiqomela ngokuthi ichera kibhakile lapho sobabili sazi ukuthi jovile niggas bayaz ngoyena sikho isidingo sokuthi ngithi ngumpetha don't come close drips zokuthela ngathi dlochiri bayanginamathela benginkosi funa ungena kade ngilingile sengithelele Snake nga one by one Ngizoniqeda kunankinga noma ningahlanganyela Shakazulu we-hip hop usediniwe Ngizoqhuba amakhanda ama-rapper angasili lembe Leqamanye amalembe ebhekile Gcibini kaliphile ngoma ina-RIP Abafuseke ngempela ke manje kushubile impi isukile Bona ngithi abayicelile sekuphilile Ngaba ngithi sengidrobile yo Ngathi sengalokhu ngiflowile inkinga le flow Bazogcina betshontshile Bathukile bebecase sengiqedile Ngathi gqekamba lolova baphelile futhi Lamanika angijwayela kabi Ngeke ngifise umoya amanika angijwayela kabi Awatsheliwe awatsheliwe amanika Induku induku ayivaliwe Ngiflow Ubeya ngicasula ngithi Ngizoflowa ke sengizoflowa ke
Ingoma zami zibanyaka zisamakhanda ngathi intombi zabo zingenza iblow job bafuna ukungikhokha bazwile futhi bayabona ukuthi ngizoba nzima kwa hip hop ngqalile ngiyathopa lokhu uqala igame ngiyakora ngihlula amaqembu acatha ngona amanika ayaxoba selokhu efika nembono kodwa akaza afikela nenkolo nedrip iyathonsa ungesungemophu ngoba uzolokhu uphumela phandle uyayivoma imali ngiyicabanga everyday mangiyibala ngathi ngifletha nayo ngivele ngimamatheka into engapheli mangifika endaweni ine vibe izoshintsha amabhitch azolokhu ememeza uOcean kusaqala bekumnandi manje kuyagiga kodwa phela kumnandi ukuba celebrate shoot my shot ngathi ngiphethe intshizi sebeyakhala ngoba ngiyagqilaza sengiqale emaphasi ngokubanga okushisa qhaqhazela inigama sengirepha kanjeni ungazifunga ulove unenomoya ngikhanyela intombi yalova mase ngiflowa kanjeni sabawela ukuthi senze iphowa ngigqilaza unyaka nonyaka ngenza amawala nale ndlala enginayo ngibangelulaka bathi bancono kunami baqamba amanga angipheli moya ngiyaphanda ngiyifuna isaka I'm heading straight to the kitchen dad I got me a new different recipe going buffo buffo me probably your biggest fear bro I want you and you didn't listen money coming in I'm standing on business money coming in I'm making a profit I'm bre
hayi nihambe nisindele ibeats nihambe nisindele ibeats bafana bami ngiyanitshela mina